chatala. Umutima wali vina wali chida pa makilu. Ukumone gana kano vyo kufuri na matibu. Na isara po kugomba peta nari ya kawiru. Lechi pondo chatala.
Focus on the money, so fi biongo na litamfia. Fingi fiale kabila feyati inkapashe. Break bread with the mafias. I'm hanging with the most of it, it's not just a caption. I'm hanging with the niggas that'll off you if you cross them. Better come with chin, she approach me with caution. Illegal, not illegal, it's really not an issue. Machola na madilu, desangu kafe sisu. Una mwakazimu, tufuile fetu pishe. Kwingi na mofiomu, geti matuleshi.
Lechi pondo chatana. Umutima wali vina wali chida pa makilu. Ukumone gana kano vyo kufuri na matilu. Nari sara po kugomba peta nari ya kawiru. Lechi pondo chatala.
Aroma metarusha pauda. Dika pondo nebo nari bafauda. Gore mona bofi ipusha sauba. Ipusha sauba. Akaji mwona pilonea. Kana mwona charu koko chirea. Tukarami mwena pa mapea. Yale mituka ya maserea.
Umutima wali vina wali chida pa makiru. Ukumwone gana kano vyo kufuri na matiru. Nari sara po kugomba peta nari ya kawiru. Mechi pondo chatana.
Chatana.